kana luri kumbaga ya jima. Guno mutima nugutengula, nugutengula kale no wakutengula na.
Kama wala tetugo merera, tetugo merona kwa chuo ngomeleza maso.
We hentu nasembila, we wadyo tute. Ila nineza sasa sana yote wajunuliza maso.
Kabula masimu toka kwa tana. Kwesi vieko, kwesi vieko, kwesi vieko koye.
Labu nimedeko, nimedeko, nimedeko ntamye. Kale la baba, chaisi zana basa javala la o. Kale la baba, nemi kono jange jisekerera.
Remember where you got it from. www.djericom.com.